what is on this one, this one, this one, this one. Tunawapa pole, metukuta sio wenzi zile. Wapinzani pole,
duka letu sasa la shule.
Mkijana kirere, tunawaweka mkuju. Uanze kudaki daki misiri ya kikangaro. Iwe kwa vyatu wa mapeku kwetu shega tu. Kabla kwanzishe ligi tunamombali yetu. Msijigambe, msiamini kama mnatweza. Mana kisoka tunapoteza. Ball position yetu siyo miujiza. Kileta vipwa tovenu tunapoteza. Goalkeeper suka
anajua anaweka wa.
Wapisele
anajua anaweka wa. Anajua anaweka wa.
Yamani jingo
anajua anaweka wa.
Malva boy
anajua anaweka wa.
Simon Simba
anajua anaweka wa.
Wapisema moto
anajua anaweka wa.
Young Bako
anajua anaweka wa.
Ready Kete
anajua anaweka wa.
Kete Mivani Junior
anajua anaweka wa.
Lechu Kole na AM
anajua anaweka wa.
Ale Ole Mayele
anajua
anaweka wa. Msijigambe, msiamini kama mnatweza. Mana kisoka tunapoteza. Ball position yetu siyo miujiza. Kileta vipwa tovenu tunapoteza.
Wapi Mr. Speedy Verixi? Salimi yo Brazi. Msafi Umoja FC.
No what is on this one, this one, this one, this one.
Chapa.
Msijigambe, msiamini kama mnateza. Mana kisoka tunapoteza.
Babwele batwe longe.
Babo
longe, babo batwe longe.
Babo
longe, babwele.